Shani kuta kwenye show,
kifole na upiga,
nasimamia ukucha. Shani kuta na wanangu, tuki smoke cha Arusha. Shani kuta huko ba,
kifole na upiga,
bora chupa zina juta. Yani hakuna kushanga,
kifole na upiga,
huruka na kubanjuka. Yani kifole na upiga, tena na upiga mwingi. Kikweli na upigia, tena na upigia mwingi. Kikweli na upigia, tena na upigia mwingi. Kikweli na upigia, tena na upigia mwingi.
Kama shemu amejichanganya, sikaja mwenye ghetto. Mbona leo ameyavavanya, guu pande mguu central. Ziwe kodi ama kunukia, awe misi ama bombadia, akijichanganya tadisia. Brother unanijua unanisikia.
Shani kuta kwenye show,
kifole na upiga,
nasimamia ukucha. Shani kuta na wanangu, tuki smoke cha Arusha. Shani kuta huko ba,
kifole na upiga,
bora chupa zina juta. Yani hakuna kushanga,
kifole na upiga,
huruka na kubanjuka. Yani kifole na upiga, tena na upiga mwingi. Kifole na upiga, tena na upiga mwingi. Kifole na upiga, tena na upiga mwingi. Kikweli na upigia, tena na upigia mwingi. Jamani bati, bati, meliona bati. Limefika kati, kati, inamwaga razi. Kikweli na upigia, tena na upigia mwingi. Kikweli na upigia, tena na upigia mwingi. Kikweli na upiga, tena na upiga mwingi. Kikweli na upiga, tena na upiga mwingi.
It's your favorite sound by Jay-Z.